Nous avons déjà entendu une parole très triste, mais si nous nous inclinons devant cette parole, nous serons
dans
toute exhortation. C'est ce qui crie, c'est
l'apôtre
qui a écrit les lettres.
Urwa kose niko inomwandikiye urwandiko rw'Abaheburayo aravuga ati gukosorwa bwa mbere guhanwa bwa mbere biratubabaza bitugwa nabi ariko bika umusaruro wabyo ukaba imbuto z'agakiza
Partout où le Seigneur fait quelque chose, l'ennemi n'est pas très loin.
Et
c'est justement là.
Agakomeza atyo kandi iyo arangije kuzenguruka bose arongera agatangira bushyashya ariko
nous laissons cela de côté
ibyo niba iyo tubizi tubishyira ku ruhande uko dushoboye kose tugakorera umwami tukirinda gukomeza gukora amakosa amwe hahirwa umuntu umenya amakosa ye bwite kandi ntayasubiremo ntabwo igihe cyose aba ari ibintu bikomeye ibintu binini rimwe na rimwe niba hakwiriye kuvugwa ibintu bigera mu matwi ku bantu bamwe dutekereza ibyo wasanga ibyo uramutse ubivuze ibyo uri gutekereza kuri abo bantu utekereza hari igihe byateza ibibazo kurusha ibyo washakaga hari umuntu yaba afitiye undi muntu amafaranga undi muntu akaza akavuga ati ntabwo amafaranga uriya muntu agufitiye izigero yabona umuntu akaba yabivuze nta bindi byihishe inyuma noneho wa wundi wabibwiwe akagarukira akajya kubwira wa wundi wa mbere ati utekereze ko mushiki wacu naka yavuze ibi na biriya mu by'ukuri ntabwo igihe cyose biba bifite umuntu yari afite ikintu kibi yari afite ku mutima cyihishe inyuma nzi abantu bose babibayemo cyangwa babigizemo ugasanga umuntu yabivuze gutyo atabitekerejeho ikibazo kikaza kuba wa wundi wabwiwe ibanga cyangwa se wabwiye ijambo runaka agahindukira akajya kuribwira undi ati tekereza ko naka yambwiye ibi n'ibi ubwo nibwo noneho umwotsi ntabwo bari ukiri kuzamuka gusa hahita hazamuka n'umuriro kubera ko hahushywe umuriro wahushywemo igihe cyose tubaye twumva cyangwa se dusobanura tuzi neza yuko abantu bagomba kuvugana ubwabo ibyo bakwiriye kuvuga byonyine hanyuma abandi bantu tukabareka icyo gihe byaturinda kubabara ariko nanjye rwose maze kwiga yuko ururimi rwacu tugomba kururinda aho niho hari ikibazo ikibazo ntabwo ari inyigisho uyu munsi hari amagambo nasomye mu kibwirizwa cya Brené Brown mu kibwirizwa turi gusobanura kandi rwose byankozeho cyane
Les frères qui servent ici dans la parole.
Hanyuma,
et Frère Branham dit, l'assemblée sera toujours
comme. Et Branham aravuga ngo abanakora kugabura ijambo ry'Imana.
Si ma langue pouvait être fixée comme mes dents et mon nez, je ne la bougerais pas du tout.
Mais c'est comme Branham aravuga.
Je la tiendrais en bride pour l'éternité.
Navuze n'Imana yanjye yaba ururimi rwanjye narwo rwari rufashe hamwe kimwe n'amenyo narurinda singire
s'il y a de la détresse
ibyo uvuga bidakwiriye urese akwiriye guhaguruka gakora niba hariho ibibazo ibibabaro wayiteje
oui frère Rousse oui frère Schmidt
mwene data Schmidt ibyo rwose byankozeho cyane niba
représenter ou bien nous tenir là pour les lacunes, les erreurs, les
détresses. Mwene da Branham avuga muri cyo kibwirizwa ati iyo umuvuga butumwa yakumuriro niteraniro rya kumuriro niba zuguza umutwe iteraniro umutwe aravuga ati hari igihe itorero ritarakiriye umwuka wera bwo ryarakiriye umwuka w'ubahagarara imbere ibyo bijabi tubaho twese nje dushyikira twese turashaka umwuka w'Imana ntabwo dushaka indi myuka sibyo ariko ibyo ni aya ni amagambo amwe ashobora kugutura hasi icyo gihe umuntu arisuzuma akagera imbere mu mutima nimero ibyo mbabwira ntabwo nsobanura ibwirizwa gusa ahubwo nanjye ubwanjye mbitekerezaho nkisuzuma ubwanjye ariko amagambo twumvise hano aduhugura agamije yuko tugirana ubumwe cyangwa se umubano mwiza n'Imana n'abagenzi bacu kandi hari igihe biba bitoroshye kugirana umubano mwiza n'Imana ibyo biracyakanyakanya biracyagerageza ariko noneho haza indi ngingo umubano wacu hagati yacu bwacu naho ugaragaza umubano dufitanye n'Imana ibyo tugirirana hagati yacu tuba tubigirira n'umwami waduhinduye ubuturo muri twe uko twifata hagati yacu ni nako tuba twifata imbere y'umwami wacu nibyo
saisissons cela
ibyo tubaye tubyumva gutyo tubyumva muri ubwo buryo kandi bitari ibyo gusa ndetse tukabifata n'umutima wose tukabyitaho n'umutima wose tukavuga tuti mwami niba imyifatire yanjye imbere ya mwene data na mushiki wanjye uburyo nifata uburyo nkora uburyo ntekereza n'ibijyanye n'ibyo byose ibyo mu byukuri bibaye ari wowe noneho bireba cyase ari wowe bigeraho none ni gute nihe mpagaze imbere yawe ndababwira bibaye ari uko twatabarwa vuba cyane tubaye ibyo dushoboye kubigenga kuko icyo gihe Imana nayo yaba itugenga mutekereza akanya gato abantu bareka ibitekerezo byabo n'ururimi rwabo bikiyobora nk'uko hari imvugo imenyereye ngo ibitekerezo birigenga ngo ninde wabirondora niko twaririmbaga kera tukiri bato abantu rero bareka ibitekerezo byabo n'ururimi rwabo bakabireka bikigenzereza uko bishaka ariko ntibamenye yuko umuntu azabazwa amagambo yose y'imfabusa yavuze icyo ni ikintu gikomeye cyane murabizi hari mwene data umwe wigeze guhagarara hano inshuro imwe yabitubwiye neza twese aravuga ati Imana ntabwo yakebye umutima wanjye gusa ahubwo yakebye n'ururimi rwanjye ariko ibyo byoroshye kubivuga cyane kurusha kubishyira mu bikorwa ibyo ushobora kubivugisha umunwa ariko ugasanga twitera imibabaro cyangwa se twibabaza mu mitima yacu ibintu bikaba atari uko biri koko rero umwami arashaka yuko twese tugira ubwenge buzima kandi tukifata hagati yacu byibuze tukanagiza nuko abatizera bifata ubwabo mwabyemera mutabyemera abatizera bagira ubwenge cyase bamenye ko bifata kurusha bizera umwe ntiyasiribanga mugenzi we uburyo buretse bwose bazi uburyo bifata ariko mu bizera hari igihe imibabaro cyase ibibazo biba byinshi kurusha kubera ko tudakurikiza imirongo ngenderwaho isanzwe mu buzima Imana idufashije kubikora iki gihe twaba dutabawe kugira ngo ibyaha mwisi cyase ibirebana naha mwisi tubireke mu buryo bwaha mwisi murebe hari igihe umuntu byo yabari kunyuramo byose hari igihe ibyo abari ikibazo kimukomereye ku buryo bidakeneye ko hagira undi muntu warushaho kubikomeza cyangwa ngo agereze gushyiraho uwo bisanzwe mbese ibyo ni iki tugomba guhorana intego yo buri wese gukorera mugenzi we cyangwa se gufasha mugenzi we gufashanya kugira ngo dufatanye kugendana mu nzira n'Imana kandi cyane cyane ntitugomba kureka ko hagira ikintu ibintu byirundanya mu mitima yacu bibi ku wundi muntu icyo aricyo cyose tushobora kuvuga dutuje ngo naho byaba ari ukuririmba naho byaba ari gucuranga inanga
dans le ciel qui peut nous être donné que nous puissions aussi faire preuve de bon sens
ntamana twahabwa ivuye mu ijuru kugira ngo tugaragaze umwuka w'ubwenge nyamara
demande à Dieu selon Jacques
ibyanditswe bivuga ngo niba hari ubuze ubwenge nabusaba Imana kuko muri Yakobo 1:5 ariko ari kintu cyakwabwiye mugoroba
ici et on peut tout dire
hano turi hagati yacu dushobora kuvuga ibintu byose akababaro dufite agahinda ikibazo tugira igihe cyose gituruka ku kutamenya gituruka kuko tumenya iby'abandi babuze twe ntitumenye ibyo tubuze icyo nicyo kibazo kandi Bibiliya ivuga muri Yakobo mu buryo bwumvikana neza ngo niba hari ubuze ubwenge nabusaba Imana nibyo niba ubuze amafaranga urabizi neza urazi ukavuga ngo mbese wamfasha abariho icyo kibazo umenya ko ari cyo ubuze umenya ko ibintu bikomeye urasaba kandi ugahabwa ariko se ninde umenya yuko abuze ubwenge ndashaka kuvuga umuntu ufite ikofi hano yumva uko igenda yanguha uko bose igihe cyose bibwira ko bafite ubwenge kubera iki ariko ntabwo ubwenge buba buhari nk'uko tubyibwira tubyirarira ni ryari ni gute tumenya yuko tubuze ko njye mbuze ubwenge kugira ngo noneho mbe nabusaba Imana nabahaye urugero muri aka kanya mu kanya gato gashize ibyo byari kubura rwose ubwenge ni yo umuntu yatangiye kuvuga aho ngabo abuze ubwenge kuko abayiringiye umuntu yatangiye kubwira ibintu nk'ibyo umuntu wateje kubura ubwenge noneho uwo muntu nawe rero yagiye akavuga ibyo yumvise nabyo noneho aba ari kubura ubwenge burundu mbese ni kangahe twateje ibibazo bikomeye cyane biturutse ku magambo twavuze biturutse ku jambo rimwe gusa wavuze kubera gusa tutagize ubwenge bwo kureba kuvuga ibyo bintu no gukora icyo kintu ingaruka zabyo ziraza kuba izihe rero tubuze cyangwa se mbuze twese tubuze ubwenge.
Je ne pense pas que nous
ntabwo ndi gutekereza ntabwo ntekereza ko tubuze inyigisho cyangwa tubuze ibwirizwa by'ijambo cyangwa se ibindi byose Imana yaduteguriye, ariko hari igihe tuba tubuze ubwenge atari kubera ko tutazi gushima cyangwa se tutazi kumenya ingaruka cyangwa se umusaruro w'ibintu iyo wavuze ikintu ingaruka mbizabye. Rero uyu munsi tubaye twashobora kubwira Imana uhereye none tuti Mana umpe ubwenge, umpe ubwenge bwo kwisuzuma ubwanjye, umpe ubwenge, umpe ungiriye n'ubuntu bwo guha agaciro mwene data akanduta nkamwirutisha ubwenge bwo kumenya ibikorwa byose mu izina ryawe ndetse no kubyishimira ndetse no kubyemera imbere mu mutima.
Je n'ai pas besoin de le cacher. Je peux me réjouir de
ntabwo nkeneye ntabwo ari ngombwa ko mbihisha.
Trompette
ashobora kwishimira ibintu byose iyo impanda zicuranzwe numva nguwe neza mu mutima, bacuranze inanga numva nguwe neza mu bugingo. Iyo umuririmbyi aririmbye Imana ishimirwe igishimirwa buri ndirimbo yose, kandi niba hari indirimbo itatubereye umugisha igihe twari twicaye hano, mbega hari indirimbo yaba itatubereye umugisha dufite amahoro mu mutima tugatega amatwi? Rwose mu by'ukuri bituruka kuko umutima umeze, ntabwo biba bituruka ku ndirimbo. Hari n'igihe biba bituruka ku bicurangisho, ibyo nabyo tugomba kubivuga. Birakwiriye ko tujya dushimira no gutera umwete abafite impano zo gucuranga hagati yacu waririmbye. Igicurangisho cyari cyose uko cyari kimeze kose ntawe cyajyana mu ijuru, kandi uko byagenda kose Imana niyo ibigomba kubikora. Tubona bene data ndetse uwo buri wese niba uvuga hano ijambo tubwizanye ukuri, mbese turababwiriza hano. Niba mwumva abantu mwumvise abantu bize mu mashuri babaye bahagaze hano kuko baba bazi uko ikibwirizwa kiba cyamera, ariko wenda se hari baba barabyize ariko batabikuye ku Mana.
C'est peut-être la même chose avec les cantiques, avec les instruments, mais nous sommes tous plus doués. Et donc,
nous devrions avoir la grâce de vraiment comprendre. Il n'y a pas de temps, mais dit maintenant, au risque.
Lorsque le dernier visiteur de Pologne est venu ici, notre frère
Tadej Kubka, umushyitsi wo muri Polonye yaje Tadej Kubka ubwo yazaga hano yaraje ari ubwa mbere hano. Ikiganiro cya mbere twaganiriye yagize ubwoba, yaravuze ati tekereza ko nahuye na mwene data tugihura amagambo ya mbere yavuze ni amagambo yavugaga kuri bene data bakora umurimo hano mu itorero. Nashimye ko nari nicaye. Uwo mwene data yaravuze ati tekereza ko ku nshuro ya mbere nza hano ari ubwa mbere nje, ntazi bene data bakora umurimo mo hano. Maze ikiganiro cya mbere n'abantu bagahita batangira kuvuga amagambo kuri aho. Bene data ibyo mbivuze hano n'abashyitsi muri DDR bakiri hano, abashyitsi bacu ndetse n'undi ariwe wese, niba tutagiriwe ubuntu bwo gushyigikirana hagati yacu imbere y'Imana, ibyo niba bidahari sinzi uburyo twashobora gukomeza imbere hamwe, kwegera imbere hamwe. Aho kugira ngo tubwire abashyitsi amagambo yababera umugisha,
nous devons et même si nous avions raison
ndetse naho twaba dufite ukuri aho ngaho ndashigira kuri uyu murongo w'ibiri twasomye mu kanya gato gashize
avait-il le droit de manger ces pains de proposition qui étaient réservés seulement
yari afite uburenganzira bwo kujya kuri ya mitsima y'ibicyo abatambye gusa byo byari iki
il était à la fuite
yari ari mu guhunga yahungaga Sawuli maze ahora na asanga Ahishimeleki aramubwira ubwo yari ahageze aramubwira ati dore ndashonje nuko aramusubiza
ati
nta mitsima isanzwe mfite mu rugo rwanjye uko muri Samweli wa mbere 21:5 umwe arashonje umugabo arashonje umuntu arashonje umutambyi arambwiye ati ntabwo nta mitsima mfite isanzwe mu rugo ariko nubwo yimubwiye igifu cyakomeje gusakuza arakomeza aramusubiza ati mfite gusa imitsima yerejwe Imana nuko Dawidi ashobora kuba yarahise anezerwa aravuga ati uyu munsi sindi burye imitsima isanzwe ahubwo ndi burye imitsima yeguriwe Imana yitema Imana mbese ibyo ni byiza umwami yaravuze ati ibyo ni byiza murebe abanditsi bari kubikora nk'uko bagengereje bavuze abigishwa na ya mahundo bari
l'église la plus
forte Branham aravuga ati kunegurana byica itorero ryari gukura riremerewe neza tugomba kumenya kugenzura niba amagambo yacu asenya cyangwa yubaka kuko akura kimwe muri ibyo tugomba kuba twubaka cyangwa dusenya dukusanya cyangwa dusasa dusanza tukamenya niba dukurura umugozi mu ruhande rumwe kuko byukuri umugozi ugira impande ebyiri ushobora gusanga turi gukurura ku mugozi umwe ariko turi gukurura mu mpande zitandukanye rero niba dusenyera ku mugozi umwe tumenye ko dusenyera no mu ruhande rumwe twerekeye mu ruhande rumwe atari mu mfuruka zihanganye zitandukanye mbese gusenyera umugozi umwe ariko ari mu mpande imwe bitandukanye iki bakundwa rero hariho byinshi byo kuvugwa inzira z'Imana hari igihe ziba zidasanzwe zitamenyerewe aho tubona amakosa tunegura Imana umwami ni we wenyine uza agakubura agatunganya mbese ntimwasomye yuko igihe Dawidi yari ashonje yinjiye mu nzu y'Imana akarya imitsima atagombaga kurya nk'uko biri Matayo 12:13 kandi nta hantu hamwe dusoma yuko Imana ibimuhoye muzi uw'Imana yarakariye ntabwo Imana yigeze irakarira abari bafite ibyo bakennye hirya no hino bagakora ibintu bidasanzwe abo si b'Imana yarakariraga ahubwo abanegurana nibo Imana yarakariraga nibyo abanegurana batita kuri ibyo na gato nibo yarakariraga bakundwa ntabwo dufite ikikwiriye igikenewe ni uko urukundo rw'Imana rugaragara muri twe hari igihe duhura n'abantu ugasanga batakira byuzuye guhishurwa kw'ijambo ry'Imana bakundwa mbese niki kiduhindura abahiriwe ntabwo ari inyigisho ahubwo ni ukwizera Yesu Kristo umwana w'Imana wamennye amaraso ye i Gorogota agatanga ubugingo bwe Pawulo uyu muntu w'Imana ukomeye yaranditse ati umuntu niba atekereza ukundi
révélé par Dieu selon Philippiens
3:15. Na chaque guhishurwa n'Imana ko vera Filipiga 3:5. Itorero ry'umwami bikwiriye kuba ahantu h'umutekano w'umutuzana umuntu yumva aguwe neza ahantu buri wese yumva aguwe neza. Ariko itorero rya iteraniro twabivuze kenshi ntabwo itorero ari inyubako ntabwo ari uruhimbi ahubwo ni twebwe abicayemo Imana ninzi nzima yubatswe n'amazima zima yubatswe mu buryo bw'umwuka kugira ngo ihinduke urusengero rwera rw'Imana beriye ntego kugira ngo dutambe ibitambo by'umwuka Imana yishimira ibitambo by'umwuka twabitamba gute niba dugifite amaranga mutima y'ubumuntu y'abanyamubiri ibintu byose twaba tukibirondora dushingiye ku bwenge bwacu bwite oya tubyagirwe rwose burundu byashoboka yuko twaba umuntu yaba yarageze aho Dawidi yarageze ntabwo yariye imitsima yo kumurikwa imbere y'Imana gusa mbese nzababwire icyo yabonye mangaho yabonye n'inkota ya Goliyati Samweli wa mbere 18 yarabajije umutambyi ati sembese nta nkota nta cumu ufite hano arambwira ati umva mfite inkota ya Goliyati wa wundi wije arambwira ati yime hano nuko arayifata aragenda rero uruzinduko rwe yagize ngaho rwagize umumaro yageze ngaho ararya hejuru y'ibyo afata ya nkota Imana yari yaramuhaye mu by'ukuri yari inkota yari yaragenewe guca umutwe y'umwanzi uriya Filisitiya murabona inzira z'Imana mbese abanegurana bari byari kugenda gute nta mwanya bafite mu nzu y'Imana nta mwanya bafite mu itorero nta nubwo bafite umwanya no mu muhanda iyo unyura mu murima w'ingano igihe umwami agenda ari kugenda n'abigishwa be by'ukuri niwe ugomba guca urubanza niba hari igikwiriye gucirwa urubanza niba hari icyo ari cyo cyose niwe uca urubanza mbese ninde wundi ufite ubwo butware ninde wavuga ko njye ukwiriye cyangwa ko ari ukwiriye guca urubanza ku bintu bimwe na bimwe hari igihe hano haba gutungana intoki ariko iyo bitabayeho ingingo zose za Bibiliya kuba zihuza icyo gihe umuntu aba ashobora gufata inyuguti akayikubitisha umuntu akamwica ibyo ntawe bifasha oya Pentecote iri imbere yacu n'ibiterane nk'uko twabivuze icyo dufite ku mutima turashaka yuko Imana igaragara mu cyubahiro cyayo mu nzu y'Imana yari ikwiriye gushoboka yuko buri wese yumva aguwe neza he kugira uwitsa imitima he kugira usigara inyuma ahubwo abantu bose bahabwa umugisha ndetse hanyuma banabere abandi umugisha ndatekereza iyo ariyo ntego ariyo mpamvu y'ijambo twabwiwe uyu mugoroba umwami niwe wita ku bamukurikira bose amen rero icyo gihe nta muntu n'umwe uba ufite ubutware bwo guca urubanza habe no guciraho iteka umuntu ahubwo umwe gusa nk'uko byanditswe umwe wenyine niwe uciraho amategeko kandi nawe mucamanza Yakobo 4:12 kandi uwo nguwo ni nawe wavuze mu by'ukuri ibikwiriye kuvuga byose kandi duhagaze imbere ye isabato yari umunsi werejwe Imana kandi abanditsi bawinduye umunsi wera cyane ku buryo bawutegetse umwami ari we mwami w'isabato ari nawe wategetse iyo sabato nka Yehova niwe watangiye isabato uwo nguwo yari ari aho ngaho yari ahagaze aho nk'umwami Yesu by'ukuri hariho umwami umwe gusa niko Bibiliya ivuga habaho umwami umwe kandi uyu mugoroba bivuze impamvu yabyo Bibiliya ivuga mu Efeso 4 ngo hariho umwami umwe hariho
qui était Jéhovah dans l'Ancien Testament et Jésus dans le Nouveau Testament.
Rero uwo mwami umwe niwe wari Yehova misezerano rya kera kwa umwami misezerano rishya niwe mwami niwe witeka ibyo rwose binguye neza ninde wavuze mu murima w'ingano ati hazabaho kubiba no gusarura iki nitumba amanywa nijoro nkuko biri mu itangiriro rimwe 18 mbese na n'umwanditsi oya umwami witeka avuze ibyo niwe wari uhagaze aho ngaho mu muntu aravuga muri Matayo 12:33 Matayo 12:33 arasubiza ati mbese ntimwabonye ibyo Dawidi yakoze ubwo yarashonje hamwe na bagenzi be uburyo yinjiye mu nzu y'Imana akarya imitsima iyo kumurikirwa uwiteka iyo atari yemerewe kurya hamwe nabo bari kumwe ntabwo bari bayemerewe yari ibikiwe gusa abatambyi bonyine maze arangiza avuga amagambo ati umwana w'umuntu umurongo wa 8 muri Matayo 12 umwana w'umuntu niwe mwami w'isabato niwe mwami wa byose akaba n'umwami w'isabato
avec leur réponse
ba gumyaho nibisubizo byabo ariko cyase bisubizo bahawe ariko ntibigize bibafasha bakundwa umuntu abantu bakurikira umwami bonyine nibo batazigera basitara byaba ari ku isabato byaba ari ku ngano kugukira cyangwa kukirya icyo cyose abo nibo badasitara bazi yuko umwami akora ibintu byose neza atigera akora ikosa barakurikira bakurikira byose kandi bishimira byose bagiriwe ubuntu n'Imana gusa kugira ngo babere abandi umugisha hari igihe mba ngomba kubitekerezaho nibyo tujya turirimba twese hari si ubu ngubu mu gihe cya kera twarabiririmbaga tuti mbese nzagenda n'amaboko masa mbese umwami nabura kumujyanira ubugingo nabura kumujyanira umuba muzi igitero cyo gusubiramo ati bibaye tugomba kubisubiramo n'ubundi twasubiramo ubugingo bwacu tukabutambira umwami tukabusubira umwami yego ntago hano turi ku buri bw'imfiro ntago tuzingo ni ryari ariko n'ubundi dukomeza kubaza ikibazo bibaye ari ugusubira inyuma bibaye mfite nanone igihe ni koko nakongera nyifuza kwegurira ubuzima umwami wanjye nibyo nta kindi ubuzima bwacu igihe cyacu ushobora kubyegurira Imana kandi ibyo bitangirira mu kwiyegurira umwami burundu by'ukuri tugashobora kuvuga tuti mana yanjye ubuzima bwanjye ngubo ndabukweguriye twatuvugane n'abizera twatuvugane n'abatizera ntihakwiriye guturuka mu kanwa kacu ikintu giteza aka ikibazo igihe cyose amahoro niyo agomba kuganza mu mitima yacu ibyo abandi babikoresha uko babifata ibyo ukuri ntacyo twabivugaho nacyo dushaka no kubivugaho ariko turashaka kuba mu maboko y'umwami nkabereye abashiki bacu kandi bibiliya ivuga ngo mwese mukorerane mutinya Imana kubaha Imana gutinya Imana uko biri kose nibyo tangiriro ry'ubwenge bw'Imana dukwiriye gusaba ibyo tangiriro ry'ubwenge bw'Imana tugomba gusaba kugira ngo ibintu byose bigende neza ariko se muri iki gihe ninde ugifite gutinya Imana ninde ugifite kubaha Imana muri iki gihe ninde ugifite kubaha vuba aha ngaha hari umuntu wambwiye ati mwene data Frank biteye ubwoba kubona uburyo nta kubaha kukiriho nta ucyubaha umurimo w'Imana kandi ubwanjye navuga nti nta nubwo ntekereza yuko bene data hano bene data badukore hano nta nubwo badusaba icyubahiro runaka ariko navuga nti iyo ijambo ry'Imana risohorera mu bizera b'ukuri mu bizera nyakuri kandi nze bivuga ngo abakuru abasaza cyangwa abakuru b'itorero bakwiriye kubahwa inkubwe ebyiri by'ukuri nta kindi twitayeho ubu ngubu ariko ijambo ry'Imana ni itegeko ku bantu bo mu itorero bose cyangwa uri mu itorero by'ukuri ibyo ijambo rimubwira byose azabyubaha cyangwa abiha agaciro kandi buri wese muri twe agomba kuba ashimira Imana kubw'umurimo ukorerwa hano. Niba mwene data Paulo muri kiriya gihe bakuri no ba mbere 13 mu murongo wa 9 yaravuze ati ibintu byose ni igice kumenya kwacu n'ibindi byose biriho byose ni iby'igice ntabwo byuzuye ndetse twebwe turi iki nyamara dukwiriye kuzura amashimwe tukavuga ngo naho ijambo ry'Imana ryaba ryara vuzwe mu ntege nke dushobora kuvuga yuko rifite imbaraga ndetse risohora mu baryize mu by'ukuri ntago tureba mu rusengero rwa mwisi ahubwo twumva ijambo ry'Imana n'umutima wacu wose kandi dufite twifata neza mu buryo bukwiriye imbere y'abatanga iryo jambo ry'Imana ndetse igihe abatizera iyo banegura biba biteye ikibazo ubwabyo abizera cyangwa abari mu itorero baba bakwiriye rero gushyigikira umurimo n'umutima wabo wose n'ubugingo bwabo bwose. Niba hari ikintu cyo kuvugwaho by'ukuri turashaka kukivugaho ariko tukakivugaho ku buryo Imana ikibonamo icyo gishakamo ibonamo icyubahiro cyayo.
Ni entendu qui viennent de Dieu et qui puisse diviser les gens
ntabwo ndakumva ikintu kiva ku mana gisenya cyagicamo ikiva ku mana cyose kiba gitwikiriwe n'urukundo rw'Imana kandi icyo gitwikiriwe nibyo nabwiye umuntu vuba ngaha ni umuntu wa ngira icyizere akagikina mbwira arambwira ati si natekerezaga yuko waba ugishobora kunkunda ndaje ndamusubiza nti nyine data niba urukundo rw'Imana mfite mu mutima wanjye niba ari urw'ukuri koko rero urwo rukundo ni urw'iteka ntabwo rwize rugira itangiriro kandi ntibizigera rurangira ntabwo rushingira na gato kubiba maze amarira atemba mu maso he rwose ururimi rwe yari yahaye ubwisanzure avuga ibishoboka byose ariko ibyo ni urukundo rw'Imana ruri mutima wanjye ntabwo rwize rugira itangiriro none rwarangira rute muri Bibiliya yanjye mu Bakorinto ba mbere 13 ku murongo wa 8 haranditse ngo urukundo ntabwo ruzashira. Amen. Rero
nous devons prendre conscience
dukwiriye kumenya yuko abo Imana yakunze bose ikabacunguza Yesu Kristo babereyeho gushyira mu bikorwa urukundo rw'Imana nk'abacunguwe. Ibyo dukeneye byose bikubiye muri urwo rukundo rw'Imana: imbabazi, gusobanukirwa, kuba twihanganirana, tukihanganirana bitaturemereye, bitatuvuna, ahubwo bikaba ari mu rukundo rwuzuye ndetse n'umutima uhamirijwe rwose. Nyuma y'imyaka ingana gutyo, mbese ntitwari dukwiriye gusaba Imana twese ko twongera kugira gutangira bushyashya neza? Ibya bintu bijya bidutungura bikadusiribanga bikadutura hasi bidutunguye tuvuge gusa ngo mwami kuki ibyo byampangayikisha jya kundemerera? Hari igihe iyo tutabaye maso duturwa hasi. Icyo si cyo kibabaje cyane. Ikibabaje cyane ni uko ibintu biva mu kanwa kamwe bikajya mu kandi, kanwa bikava mu kanwa bijya mu kandi, bigakwirakwira bikarushaho kugenda byaguka byaguka amaherezo ugasanga atari wowe nanjye byatuye hasi gusa aho ugasanga byashyikiriye abantu bose bose bikabatura hasi kubera iki mbese twakoze iby'ubugoryi tubizane imbere y'Imana mbese byamarira nde kubivugaho mbese ninde byagiye cyo bimarira kubivugaho.
Nous avons donc aujourd'hui une heure très sérieuse.
Oui, munsi dufite umwanya ukomeye cyane nubwo ntari kurira cyangwa ngo mu maso hanjye habe hahonze ariko uko biri kose umutima wanjye ndababaye kandi nubwo ari uko nuzuye kwizera n'ibyiringiro mu mutima ndababaye cyane babajwe no kubona twebwe abakwiriye abari bakwiriye kuba tugeze kure muze bwacu bwo kwizera turacyahagarara imbere y'utuntu duto tugahinduka ibintu bikomeye cyane imbere yacu ku buryo tutashobora kubyirengagiza ubwo nibwo rero bihinduka ibibazo Imana itugirire ubuntu by'ukuri bwa mbere bene data bakora umuriro wo kugabura ijambo hano dukore ku buryo bwa mbere babanza bakagubwa neza muri twe ntabwo ari ngombwa ko buri wese tumuvuga mu izina tumusengera ariko twese twasengerana muri rusange ariko icy'ingenzi ni uko twese tuba twunze ubumwe ndetse twaba twunze ubumwe n'Imana mu rukundo rwayo icyo gihe buri kibwirizwa cyose kizaba cyiza indirimbo yose izaba nziza indirimbo icuranzwe yose izaba ari ukuri izaba ari nziza kutumvikana cyangwa kudahuza ntabwo biba biri mu kibwirizwa ntabwo biba biri mu bicurangwa ahubwo kudahuza kuba kuri muri twe kandi aho niho gukwiriye gukurwamo kudahuza bakundwa ntabwo byoroshye kuba umwana w'Imana w'umugisha ariko iki kintu twakivuga twuzuye kwizera tukavuga tuti Imana iramutse iduhaye umugisha twabasha kuberana umugisha buri wese akabera mugenzi w'umugisha amen kuko iryo isezerano Imana yatanze ati Imana yavuze iti nzaguha umugisha kandi nawe uzaba isoko y'umugisha nk'uko biri mu itangiriro 12:2 Imana ibashije kuduha umugisha kugeza aho tubasha kubera abandi umugisha icyo gihe nibwo mu by'ukuri biba bimaze kugaragara ko Imana aduhaye umugisha amen iyo niba atari uko rero twemere tubwirane tuti Imana ntabwo iduha umugisha ku bwacu bwite cyangwa iduha umugisha kugira ngo twibere umugisha ubwacu oya ibyo sindakabyumva oya Imana itanga umugisha kugira ngo tubere abandi umugisha Imana irashaka ko dukorerana umuntu akorera mugenzi we amukoreshereza impano Imana yaduhaye si ukugira ngo wikorere ubwawe oya impano yose yagenewe gukorera abandi gufasha undi komora igisebe gufasha aho bikenewe hose abameze batyo nibo Imana ishaka kutugira abantu bameze batyo kandi ku bw'ibyo dukeneye umubatizo w'umwuka wera ukomeye cyane dukeneye gusukirwa umwuka wera imbaraga ziva mu ijuru tukamanurirwa imbaraga z'Imana zigakora muri twe ibyo twe tudashoboye gukora nibyo
nous nous arrêtons pendant des années et nous avons ceci
imyaka duhagaze tukadufite ibinabiri twicuza ariko mu mbaraga z'Imana ibintu byose birahinduka ibintu byose bihinduka bishya kandi icyo gihe umwami nibwo ashobora kwihishura umwami akeneye ikirere yumva aguwemo neza yiyumvamo ko aguwe neza ndabwira twebwe nka bene data tubaye dukorera Imana
ce qui peut éventuellement nous émouvoir.
Et hatarimo ibitubabaza cyangwa se ibituruka ibiza bikatubabaza icyo gihe
du fait que je le dis aussi librement
da hamya ntashidikanya je devuga rwose mu mudendezo wose ndavuga nti ibintu byose byashoboka bigenze gutyo kwizera Imana kwizera buri sezerano ryose buri sezerano ryose yatanze
Dieu est vrai
et fidèle. Mu mutima wacu Imana ni ukuri kandi irakiranuka ikiranukira ijambo ryayo wa mubeshyo wa kera akwiriye guhunga akwiriye kujya kure
c'est pourquoi
ijambo niryo duhamiriza kandi niryo n'ukuri n'umwami rero ashobora kurihamiriza umwanya wari wose amen kandi tugomba buri gihe kurusha kwitega yuko kubw'ubuntu umwami azarihamiriza mu ndirimbo ya mukanya twaririmbye twese hamwe twaririmbye indirimbo ivuga ku gukira uburwayi ariko mwizere numero ibyo mbabwira ibyo nabyo rwose birababaza rwose biteje agahinda
ce que la parole de Dieu dit
igihe
d'autre part
ku ruhande rumwe wizera ibyo ijambo ry'Imana rivuga byose ariko mu rundi ruhande ukaba ubona ukaba ukibona
toutes ces choses ne se réalisent pas
uburyo ibyo bintu byose bidasohora
alors ça fait mal
ukaguma ku ruhande mu bwoba ibyo birababaza rero twadukwiriye kugirira Imana icyizere n'ibiturimo byose tukakora ibyo dushoboye byose kugira ngo turinde ubumwe bw'umwuka twe gukandagira itegeko ry'urukundo rw'Imana ahubwo tugahinduka umugisha buri wese akabera mugenzi we umugisha ku rugero Imana yaduhayemo umugisha kugira ngo umunsi
umwe
waba ubibona waba ubyumva uko bigaragara kose bakavuga bati bariya nabahawe umugisha n'Imana bibe nko mu gihe Isaka yahaga Yakobo umugisha ati uwo Imana yahaye umugisha aba yahawe umugisha koko Imana ibiduhe by'ukuri twese kubw'ubuntu mbese mwese ntimwifuza agahe kagufi gatoya imbere y'umwami aho buri umwe wese azaba yishimira mugenzi we aho buri umwe wese aba afitanye ubumwe ubusabane na buri mugenzi we ibyo ndabyifuza cyane ibyo uko niko bikwiriye kumera ibindi byose bishyikira abatizera Imana bataremeye ijambo ry'Imana muri iki gihe ariko aho ngaho ibintu byose bishobora gusenyuka harimo ukuyoba kutumvira n'ibindi byose biriho byose aho ngaho byagenda gutyo nta kundi ariko itorero ry'Imana ijambo ry'Imana niryo ryemewe kandi isezerano Imana yatanze niri ngo nzabashumbusha byose nk'uko yemereye Yoweli 2:5 ngo nzabashumbusha byose rero mbari ni Yoweli 2:25 rero igihe kirageze aho iby'igice byose bikwiriye kuvaho hakaza ibi ibyuzuye nyuma yo guhishurirwa ku ijambo ry'Imana kuzuye hagomba kugaragara tugomba guhabwa imbaraga z'Imana zuzuye kubw'ubuntu amen umwami arakiranuka mwe gucika intege mukomere igihe cyose umwami tuvugishije aba adufitiye umugambi mwiza
sans péché.
Nta muntu numwe uba ufite
sacrifice
ikose igicumuro ahubwo urese nta cyaba afite cyase nta cyaha numwe afite kubera amaraso yamenetse ku gacu igorigota. Neza Branham aravuga ati ntabwo bishoboka ko waba warakijijwe ukaba unarimbuka icyarimwe. Oya, ugomba kuba warakijijwe cyangwa se ukaba utarakijijwe. Kimwe muri ibyo ntabwo byo biba icyarimwe, kandi twacungujwe kubw'ubuntu kubw'amaraso y'umwana w'intama. Amen. Kandi umwami wacu, umukiza wacu, niwe duhanze amaso turamusaba ngo atugirire ubuntu, aduhe umugisha mu butunzi bw'ubuntu bwe. Turashaka kwiyegurira umwami no kuvuga tuti mwami ukureho kunegurana kose, ukureho impamvu zo kudahuza zose zizana ibyago bisenya. Mwami ubishyire kure, mwami ufunga umunwa. Uko niko abizera basengaga wuzuye kubaha Imana. Umuntu niba hari icyo ashaka kuvuga kitabera abandi umugisha akabitekerezaho, yaba twese ariko bimeze ndetse no ku bantu bose bashaka guhagarara imbere y'Imana bigenze bityo, ndatekereza ko noneho twashimira umwami twabikora mu kwizera, kuko ari uwo kwizerwa, azi imitima yacu, azi ibyifuzo byacu, kandi turashaka ko ashyikira ibyo ashaka, ashyikira ibyo akwiriye kuri buri mwese muri twe kubw'ubuntu, kandi twizeye ko ibyo biri bube. Amen. Duhaguruke maze twongere dushimire umwami.
Seigneur, nous te remercions pour la
Nami, tugushimiye kubw'isomo waduhaye uyu mugoroba. Watwigishije kugukurikira nk'abigishwa. Watwigishije kugutumbira. Twe kuba indorerezi zica imanza.
Que ce soit le jour du sabbat.
Byaba ari ku munsi w'isabato cyangwa imbere y'umurima w'ingano cyangwa hariya cyangwa hano, byose tubisige iburyo n'ibumoso kugira ngo tugukurikire. Amen. Turebe dutumbire ibiganza byawe by'umugisha, dutumbire ibyo wowe ukora, duhanga amaso umunwa wawe kugira ngo turebe ibyo wumva, twumve ibyo wumva. Turebe mu maso hawe ushaka kutuyoboresha, dutumbire umwuka wawe kugira ngo tuwusomemo ibyo ushaka ko dukora. Tubitumbire, tubihanga amaso nk'uko umuja atumbira nyirabuja. Mwami, tube umukumbi w'abami
n'abatambyi.
Kera twari kure yawe tutari abo guhabwa umugisha, turi abivume, ariko none twigijwe hafi, dushobora kuba mu rugo rwawe no kuba mu itorero ryawe. Mwami mukundwa, duhe kumenya gusobanukirwa yuko aho udutegurira umutsima, aho harera umutsima urera n'ubwoko burera, maze aho tuhabone inkota yanesheje umwanzi, yatsinze umwanzi. Haleluya. Mana, mbega uko ibitekereza bihebuje, ijambo ryawe rirahebuje. Kandi turagushimiye kuba warongeye kurikira ku gitereko cy'amatabaza kirahabona, atari ukugira ngo turigumana nk'urwibutso gusa, ahubwo kugira ngo turikoreshe iyo nkota, tuyikoreshe yongere ikubite umwanzi, ikubite wa mwanzi wamaze kuneshwa, wa mwanzi ujye ugerageza kubyuka. Mwami mukundwa, turifuza kubona ukuboko kwawe kw'iburyo gushyizwe hejuru mu kwizera,
conserve la victoire.
No kubona uburyo ukokoko kwiburyo kutu bonera intsinzi gushimwa guhimbazwa n'icyubahiro bibi byawe. Ngirire ubuntu umpe ubwenge mo mu buryo mvugana cyase mpura na bene data. Mwami mukundwa bigusabye n'umutima wanjye wose. Bene data bagubwe neza aho ndi. Amagambo yanjye ababere umugisha kandi ngirira ubuntu imyifatire yanjye n'ibikorwa byanjye byo nkora bibe umugisha.
Mwami
bigaragare ko mu by'ukuri waduhinduye ubuturo bwawe. Haleluya. Icyubahiro ishimwe no guhimbazwa bibi byawe. Amen.